sana nukinafanya Suji nini nifanye Akili ya metawanya yeah. Tukiwa mtoko mina shindo chakufanya Suji nini nifanye yeah. Mina kusa chakufanya yeah. Atatuka na shine paka kwa kiza Nimesha verify kanimaliza She's my weakness My weakness Your love, want your love, want your love, your love, want your love. Baby girl, I want your love, want your love, want your love, your love. I want your love. See nobody no make you say ya cuckoo penda, cuckoo penda. Me not a gun, you and I. Maneno na yapanga Nikifika unanichomolea Vibunda Nisha vichanga changa Zawadi nikapanga Mwisho wa siku unaniongopea Sema nifanye nini nini kupate Nisha maliza njia zote Nifanye nini Nimeshaverify kanimaliza